thanks be to the Lord.
Imibulelo kuyo inkosi.
Siyakholoko
ngenhliziyo zethu zonke.
I couldn't help thinking that all those
kanga nikwazi ukunceda ukucinga uba bonke abo bakuthenya imini baseselwe ezukweni bathe basindiswa yinkosi. Akho namnye umprofeti, akho namnye umpostile, akho nanye indoda kathixo yakhe yasindisa noba mnye. Bonke usindiso luvela enkosini. Itsho nabaprofeti nabapostile yaba lubaba lwakhe nosindiso lwakhe. Mnye kuphela ke uya kunikwa imbeko ukumkani ukumkani inkosi yenkosi. Bonke abanye bawukhupha bazendlale phambi kwakhe njengamadoda amakhulu angamashumi amabini anesine benza njalo babeka phantsi izithaba aze bazendlala bathi wena wedwa ufanele ukwamkela imbeko uzuko udumo nokubonga. Lubaba lolunjani yinyweba enjani yokuba sibalelwe phakathi kwabo abo inkosi ithe ababandakanya kwicebo lakhe. Kwaye siyakwazi oko, ayiloqikelelwa nje, siyakwazi. Umzana uGayila seletshile amanye amaxesha siye sibe nento eyahlukileyo kakhulu entliziyweni ethi yenzeke enkonzweni. Sikholwa ngeentliziyo zethu kwaye imilomo yethu iyakungqina oko. Emva kwemini nje sashwangathela into esiye sayijonga izolo ebusuku nakusasa namhlanje. Ndiyathemba iza kusisisela sonke ukukhululeka nje sifumane ukuthemba okutsha, sithemba uThixo ngoba ethe wakwazi ukusakha ngokomoya ngokuba sithe somelezwe elikhulwini lethu. Kwaye ndiyaqaphela oku kwakhona nakwakhona xa ndifundile izwi likaThixo. Kwaziswa kokubini isiqalekiso nentsikelelo, kudityaniswa ukholo nokungakholo, ukuthobeka nokungathobeki. Siyakufumana oku kwizibhalo ezingcwele. Into asidinga uyenza inye kuba sizibuze uba simephi na, simephi na. Kwaye ngethuba siqaphela indawo yethu le uThixo athe wasimisa kuyo, sifumana amandla emoyeni ngoba into uThixo ayenzileyo emoyeni igqityiwe, ayinakutshintshwa, yenzelwe iphakade. Kwaye ukholo lwethu lungakhululeka kuyo loo nto, size sifikele ekuphumleni kuThixo. Kukhona ukuphumla kwabantu bathixo kwaye abo bakufumeneyo ngoku baza ekuphumleni kuyo yonke imisebenzi yabo. Elizwi lithela baluleka kakhulu kum ngokuba ndiyazi uba lidala uqhagamshelwano apho wasenyula khona, wasibizela apho sifike khona kulo lonke eli xesha. Into eyashunyayelwayo nenzekayo kwibandla langaphambili ayikhange iphindeke. Ukubuyisela kwenzile umsebenzi wayo. Ngoku safikela kwinqaku eliphezulu phakathi kwabantu bathixo. Ngoko ke
God has done
ukukhumbula into uThixo awayenzayo khona ukuze asibonakalise into ayenzayo ngoku kuzo zonke izenzo zakhe siyaqaphela kuba uzawukwenzani ngoku kwakhona. Sithe sajongane nesahlulo samashumi amabini anethoba kangoku besinoba nako ngokuncedwa nguThixo. Ngoku ngokukhawuleza sawujonga kwisahluko samashumi amathathu.
Kudeuteronomy
isahluko samashumi amathathu kumqolo wokuqala, kothi ke xa ethe eza phezu kwakho onke la mazwi intsikelelo neziqalekiso endizibeke phambi kwakho wazikhumbula uphakathi kweentlanga zonke athe wakugqithela kuzo uYehova uThixo wakho, wabuyela kuYehova uThixo wakho waliphulaphula izwi lakhe njengako konke ndikuyisela umthetho ngako namhla, yena noonyana bakho ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke. Wokubuyisa ke uYehova uThixo wakho ukuthinjwa kwakho abe nemfesane kuwe abuye akubuthe ezizweni zonke ebekuphangalalisele kuzo uYehova uThixo wakho. Ukuba uthe wagxothelwa esiphelweni sezulu wokubutha nakhona apho uYehova uThixo wakho, wokuphuthuma nakhona apho wokuzisa uYehova uThixo wakho kulo ilizwe ababelihluthile oyihlo ulime akwenzele okulungileyo akwandise ngaphezu koyihlo. Woyalusa intliziyo yakho uYehova uThixo wakho nentliziyo yembewu yakho ukuba umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke ukuze uphile. Okokuqala kuko konke nje kude kube lapha sisazi uba elizwi la mazwi obhekisele kubantu bakwaSirayeli kwaye ngendlela nje yemvelo kwaye siyalibona eli lizwi lizaliseka phambi kwamehlo ethu suka kwiziphelo zezulu kwiziphelo zomhlaba. UThixo ubuyise abantu bakhe ubabuyisele kwilizwe lobawo babo apha kubhaliwe ukuba bavuye kunene besanda okwenani njengemihlo bawo babo. Siyakubona oku kuzaliseka phambi kwamihlo ethu. Sithe ngamaxesha amaninzi saxela uba khona izizukulwane ezimbini ezikhethekileyo. Kwesokuqala isizukulwane sobuKrestu ubuJuda buhamba kakuhle buyahambisana kunye nobuKrestu obuthe baqalwa ngokutsha nje kude kube yi-70 AD apho itempile yachithwa khona baze bachithachitheka abantu bakwaSirayeli ngendlela enye. Izinto ezimbini ngoku ziyahambisana. Kwelinye icala kukupheleliswa kwebandla lenkosi, kwelinye icala yonke into iyalawuleka ukuze inkosi izitshile ngokutsha kubantu bayo amaSirayeli thina nje ebandla lakwintlango sifumana inyhweba yokuva ilizwi esiprofetho singakwazi ukwahlula ngokubili oko kubhekisele ebandleni noko kubhekisele kuserayeni. Kude kube yile mini amaJuda awakwazi ukwahlula enye kwenye, kuba umdyadi usesentliziyweni zabo. UThixo uthi ngela xesha ndiyakwalusa iintliziyo zabo, kwaye olulo ukwaluswa ulwaluko lukaKristu suwela kwixesha likaAbraham. Onke amaJuda aluswa ngokwasemzimbeni baze bahamba iindlela zabo, kodwa ngokuba uhamba kwindlela kaThixo ngenkosi iyawukwalusa iintliziyo zabo. Banye bathe bahamba ulwaluko lwangaphandle babebona nabo babolusileyo behamba ngeendlela zabo. Ulwaluko lukaThixo lwentliziyo lusenza ukuba sihambe kwindlela zikaThixo. Kwaye uPawulos ukubhalile oku kumaGalati, akukho kukoluka okanye kukungoluki oko kukhathalayo, kodwa kukwaluswa kwentliziyo. Kwaye thina sele silwamkelo lwaluko lwentliziyo, kwaye amaIsrayeli aza kwamkela oko xa kufike ixesha labo. Uyakubona uba inkosi iyawubiza kulo lonke ihlabathi kwaye bakhutshelwe ngaphandle babuyisele kwilizwe loobawo babo, baze balidle ilifa baze bavuye babe ngaphezulu kunemihlo bawo babo. Singathi namhla ukuba ibandla linento eliyenzayo, into iThixo ayenzayo ngoku, kwaye kumele siphawule basifumene inyhweba engenakufaniswa nasiphina isukulwane sakhe saphila. Lo ayingomlinganiselo wethu, kodwa kukwenza kukaThixo owaba nenceba kuthi, wasinika ubabalo loba siphile apha kweli xesha. Akekho umntu ebenokulonyula ixesha. Umzana uBranham wakho wathi ukuba uThixo wamcela ukuba ubunqwenela ukuphila kweliphi na ixesha, kwixesha kaAbraham okanye likaMoses, bungathanda eliphi ixesha, wathi ngoku kanye kweli xesha ndifuna ukuphila kweli xesha. Kwaye leyo yintetho nje balaseleyo, ndiyakholwa uba yeyona inkulu kumaxesha azukileyo amaninzi. Kwenye icala ewe ibonakala ingathi inako ukungaqheleki, kodwa okungcwele kuya kuphumelela ekugqibeleni. Kwaye ngaxelelwa ngokuqiniseka okukhulu ngenxa yenyaniso yokuba uKristu iNkosi yaphumelela kuwo wonke amagunya omtyholi, kwaye uloyiso lwakhe luloyiso lwethu, kwaye ukholo lusetyenzwa kuthi ngelizwi lakhe nangomoya wakhe ungumeyisi uleyisile ihlabathi. Ngokubhaliwa kwisahluko esinye umqolo weshumenanye,
it is not hidden from thee,
ngokuba lo mthetho ndikuyiselayo namhla awunto ikunqabeleyo, awukude noba kude, awusezulwini ukuba uthi ngubani na oya kusinyukela ezulwini asithabathele siwuve siwenze. Awupheshaya kolwandle ukuba uthi ngubani na oya kusiwelela ulwandle asithabathele siwuve siwenze. Ngokuba ilizwi eli lisondele kunene kuwe emlonyeni wakho nasentliziyweni yakho ukuba ulenze. Ngaba oko akumangalisi? Akekho umntu odinga unyuka aye ezulwini eyofumana impendulo evela kuThixo ukuze azise imfundiso kuthi. UThixo usukile ezulwini waza kulo mhlaba ezokuzityhila kuthi ngoYesu Kristu. Yonke into esiyidingayo ayikho sezulwini, selihlile yaza kulo mhlaba ngoKristu, kwaye uhamba phakathi kweziphatho zezibani ezisixhenxe. Wambona phi uYohane? Wambona ezulwini kuphela na? Hayi, uthi ndabona iziphatho zezibane ezisixhenxe. Kukhona ohambayo phakathi kweziphatho zezibane zosixhenxe. Izwi lakhe lalifana namanzi amaninzi. Uhamba phakathi kwabantu bakhe. Akukho mntu kuthi nakubo bonke abalivile ilizwi kaThixo kweli xesha abanokushiyeka ebumnyameni. Akekho odinga ukuthi entliziyweni yakhe ubani awusinyukela ezulwini uba sifumane imfundiso kaThixo. Kwaye ukuba umntu ucinga ukuba kungapha kolwandle, makaxelele, hayi, ilapha phakathi kwethu. Ilizwi kaThixo lisentliziyweni yakho nasentliziyweni yakho. Ilizwi kaThixo libubungqi obuphilileyo emlonyeni wakho nasemlonyeni wakho. Yindlela esiyifunda ngayo ethi ilizwi lisondele kuwe emlonyeni wakho nasentliziyweni yakho ukuba ulenze. Kwaye ngoku kuza kwakhona ela gama lithi namhla, umqolo weshumi nesihlanu, khangela ndibeke phambi kwakho namhla ubomi nokulunga, ukufa nobubi. Ngemini uThixo athetha ngayo kwinamhlanje lethu, kwaye ndiyaqinisa ngamabomi kule mhlangano, ukhona umahluko omkhulu phakathi abashumayela ilizwi kaThixo kwizigidigidi zeminyaka edlulileyo kunaba baphila kweli xesha siphila kulo. Ilizwi kaThixo liyinyaniso linako ukuba lityhilwe, lityhiliwe, kwaye iNkosi ithetha nathi. Ngoko ngumahluko omkhulu lowo. Bonke abashumayela benza inzame, waze uThixo wabavuza ngaloo nto kulo lonke iphakade. Kodwa into umshumayela ayithethayo ngoThixo nelizwi kaThixo ayinakufaniswa kunye nento uThixo yena ngokwakhe ayithethileyo elizwini lakhe. ngaba sonke siqondile na oku ngoku siyawuqaphela umahluko ba abaninzi bashumayela kwimihla kayesu ngoku saquphe kwavela indoda ethunywe nguthixo akashumayeli nje abo bonke abanye kodwa wazisa ilizwi lanamhla ilizwi lela xesha lela yure uthixo wathetha ngaye kwakungafani nomququ ophephezelayo yayisisityhilelo esiphilileyo esivela elizwini likathixo kwaye xa inkosi yethu yangena kwizikhungu yaze yanika umprofeti uIsaya ngoku wafunda uIsaya isahluko samashumi amathandathu ananye wathi izolo elizwi lalibhaliwe ingaba wathi ngomso liyakuzaliseka kodwa wathi namhla esi sibhalo sizalisekile phambi kwamehlo enu zange agxinise ngezolo okanye ngengomso wagxinisa ukuba namhla ngoko kumoya kathixo uyagxininisa ukuba namhla lo myalezo wexesha ilizwe ngoku elizalisekayo kwaye siyakwamkela nje ukutya okuphilileyo ndihama phambi kwakho namhla ndibeke ubomi nokulunga ukufa nobubi singakhetha nawe ungakhetha entliziyweni apho uya kulichithela khona iphakathi unokukhetha ungazigqibela ukuba ufuna ubaphi kukuwe uthixo ulungise yonke into kodwa wena kumele uzenzele isigqibo kwakho uthixo usinika ukukhetha phakathi kobomi novuyelwana phakathi yabona mandiyibeke ngokucacileyo kakhulu uthixo usinika ubomi obungula phakathi novuyelwana phakathi namhla ngokuthi wena ke ungakhetha noba ukhetha ubomi obungula phakathi okanye ukufa kwanaphakade ilishwa ke elilandelayo emva koko kukuba yintoni na ukhetho lethu sikhetha ntoni apha kule meko mhlawumbi kumele ndikuthethe oku ndikuthethe ngomphefumlo lapha namhla ongekanikela ubomi bakhe kuthixo ongekasenzi isigqibo sakhe uba ngalo ubaba lukathixo kumele kwenzeke ngoku inkosi kubeka phambi komntu ngamnye ukubakhethe ungayifunda kunzima ukulibala Deuteronomy sahluko samashumi amathathu umqolo weshumi nesihlanu emva koko ithi ekubeni ndikuwisela umthetho namhla ukuba umthande uyehova uthixo wakho uhambe ngeendlela zakhe ugcine imithetho yakhe nemimiselo yakhe namasiko akhe uphile wande akusikelele uyehova uthixo wakho kwelozwe ungena kulo ukuba ulime
Do you see
niyabona uba kumalunga nantoni uthixo uwenzile onke la mazwi uba awafanekise nokhetha abantu bakhe abanako. Utheni nako aninyanzelekanga, ndikwenzile konke kum. Ngoku nina kumele ningene kulo mnqophiso lo endiwenzileyo kunye nani. Mele nizalisekise oko ndiniyaleleyo nikwenze ngokuthobekileyo. Intsikelelo kaThixo hlale kanye ihleli kanye kokukuthobeka. Umqolo weshumi nethoba uthi ndinqinisisa amazulu nehlabathi namhlangani, ndibeke phambi kwenu ubomi nokufa, intsikelelo nesiqalekiso. Nyula ke ubomi ukuze uphile wena nembewu yakho, ukuba umthande uYehova uThixo wakho, uliphulaphula ilizwi lakhe namathele kuye, ngokuba bubomi bakho nokolulwa kweemini zakho, ukuze uhlale emhlabeni lowo afunga uYehova koyihlo oAbraham noIsaac noYakobi ukuba wobanika. Ilizwe elicacileyo kakhulu, ilizwe singafunda kulo. Ngaba siqondile na? Ngaba siqaphele ukuba ingantoni nangoku? Ingaba siqondile uba iyomeko yokuthi uThixo wenze umnqophiso nathi sihambe indlela zethu? UThixo wenze umnqophiso nathi ukuze thina nje abantu bomnqophiso wakhe sigcine amazwi omnqophiso wakhe. Ngabantu bomnqophiso, igazi lomnqophiso nelizwi lomnqophiso, konke kuhamba ndawoni. Awukwazi ukwahlula igazi lomnqophiso kubantu abahlanguliweyo bomnqophiso, kwaye awunako ukohlula igazi lomnqophiso nelizwi lomnqophiso. Xa benifunda lo mqolo ukuba uze ulime kwaye uya ukwenza uphile uze akwandise ngaphezu koyihlo, uThixo unako ukwenza into ezinkulu. Kwaye sele sibona nditsho kubantu bemvelo kaThixo ilizwi lakhe lizaliseka kanjani na. Kwaye oku kumele kusomeleze kuze sazi ukuba unako ukujika intlango iba yiparadesi, isixeko esinye esisukileyo emva kwesinye, ivele kuzo zonke izixeko eziyichithachithiweyo. Kwaye ka ndicinga malunga nenkosi xa uvunyelwe umyalelo wayo, iBhayibhile asixelela ukuba zonke izindlu eYerusalem zakhelwe phezu kwelitye elinye. Kum oko kusoloko kunentshumayelo ukuba asiboni indlu elihlaza okanye ebomvu, ngoba onke amatye afana vela kwilitye elinye, livela kwilitye elinye. Zintanda, siyindlu kaThixo, inkosi yethu yayililitye lembombo elicekisiweyo kodwa indlu kaThixo wayelilitye lembombo elifunyenweyo ngoba uba lilitye elicekisiweyo kuba ababhali bemcekisile kodwa abo basendlini kaThixo ayilitye lembombo elifunyenweyo apho sonke isakhiwo siphumla khona kwaye kumele sakheke njengendlu eyomoya ukuze sibingelele imibingelelo yomoya kuThixo sibone uba simele siqaphele ukuba sakhelwe kolo litye singonyana neentombi zikaThixo nje ukuba yena waba ngunyana kaThixo ezikhawulwe ngumoya omnye oyingcwele sizelwe ukutsha kwithemba eliphilileyo nditsho owamazibulo engowamazibulo yena ukumkani thina singokumkani yena engumbingelelo omkhulu thina singababingeleli kuyo yonke umnqophiso omdala nomtsha wayengenazintloni zokuba asibize basingabazana bakhe abanye banganentloni ngathi yena wayengenazintloni ngathi akwabe nokujonga namqolo apho athi ngoba kubhaliwe ngaye uba wayengenazintloni zokusibiza abazalwane bakhe mhlawumbi omnye wena angayifumana ibhalwe kumaHebhere kwaye sayifumana okumzuzwana nje ingaba ngasekunene kwezi sahluko zilandelayo kumaHebhere kumele kwisahluko sesibini apha ithi kwisahluko sesibini umqolo weshumi enanye kuba lo ungcwaliswayo kwanabo bangcwalisayo gqebe lo ungcwalisayo nabo bangcwaliswayo baphuma kumnye bonke ekungenxa yelithuba angenazintloni ukubabiza ngokuthi ngabazalwane eli lilizwi likaThixo kuyohane isahluko samashumi amabini emva kokuba inkosi ivukile kwabafileyo yathi ungandichukumisi ngokuba andikanyukeli kubawo wam nakubawo wenu kuThixo wam nakuThixo wenu pha wazibeka phakathi kwabazalwane bakhe ungowamazibulo phakathi kwabazalwane abaninzi akekho nokwazi ukuyifumana ngokupheleleyo imfihlelo kaThixo kodwa izinto kuthi zityhiliwe kwaye zivuliwe ngokucacileyo sithatha lonke ilizwi ngendlela eliyo silikholwe yiloo nto litshilwa kuthi oko kubaluleke kakhulu ukuba ukhona umntu ofunda ilizwi angalikholwa ngoku ayityhilwanga kuye ngoku abawuboni umxholo kodwa uThixo sinika inceba ukuze sikubone ndifuna ukushwangathela kwakhona nje ekupheleni kolungiselo lukaMoses uThixo amyalela babiza abantu bahlangane ukugxininisa ukwenziwa komnqophiso kwakhona phambi kwamehlo abo ngokude kube ngoku awukaqondi anika bona anika avi kodwa usukela ngoku usukela namhla uyaphambili kwayayimini ke leya le inkosi yayenzayo imini ababe nokubona kwilizwe lesithembiso ukuzaliseka kweziprofeto zebhayibhile kwakukhawulezile yiloo nto uthixo abiza abantu bakhe babahlangana abenza baqaphela kuba wenza unqophiso kunjalo abaxela yonke into ebandakanywe nayo yaye inkosi ingasinika inceba apha kule mihla andinawukuza kusithilelo isahlo seshumi nezinye izibhalo ngoba pha siyabonisa isithunywa somnqophiso umnyama uphezu kwentloko yakhe sithathe umalaki isahlo sesini umqolo wokuqala isithunywa somnqophiso lo nisinqunelayo siyakuza kwa inkosi le niyilindileyo apha ngamathuba la ngamaxesha apho uthixo awamiselayo awamisela into ekhethekileyo isithunywa somnqophiso ngokunjalo sixeliwe phaa entlango ungafunda ngako kuncwadi ezenzo sahlulo sesixhenxe nanini na uthixo xa enento ekhethekileyo engqondweni wenza umnqophiso okanye ewenze mtsha umnqophiso wawenza umnqophiso noAbraham sawuthini ke ngoYakobi noIsaki sithini ngoNoah sithini ngabantu bakaSirayeli kutheni uthixo ngithixo umnqophiso unabantu bomnqophiso usoloko wenza umnqophiso uYesu inkosi yethu yathi kumatewu 26 uvesi 26 lo ngumnqophiso mtsha egazini lam kwaye siphila kumnqophiso mtsha lo uthixo awenzayo kunye nathi kwaye inkosi ifuna isixelela wonke amazwi omnqophiso ngawenu njengabantu bomnqophiso wam ndilinqinile lonke ilizwe ndiyaqinisekisa yenza egameni lam ukholo uzawubona oko ndikwenzayo naphi napho uthixo anika umyalelo abantu benza kanjalo balibona ilizwi lenkosi lingqinwa usirayeli okunjalo nebandla lomnqophiso omtsha liya kulibona ilizwi lenkosi lingqinwa kude kube sekupheleni ungakholwa oko ngeepesenti ezilikhulu andidingi noba ndibuze ngaloo nto ngokuba kuqinisekile kweyame ngokuqinisekileyo ngokunzulu entliziyweni zethu akho mntu nokukhupha kuthi uthixo uthathe inxaxheba ngathi sithathwe saswa kulo mnqophiso naye kwaye uyaphumelela etyhila yonke into esaza ukwenziwa ngathi ngalo ubabani kwaye iya ukukwenza alibonge igama lakhe amen masimeni mhlawumbi sawuculile chorus njengoko ndinjalo kanye njengokuba ndingenasibongo zosinye kodwa ukuba igazi lakho laphalala ngenxa yakho Okubundi bizilu kubandi sekuwe umba nagati tondi yeza ndi yeza.
We bow our heads.
Sithoba intloko zethu. Sishiye ke sisemthandazweni othuleyo nje phambi koThixo. Mhlawumbi khona umntu apha lo uThixo ambizayo namhla, ubeka ubomi novuyo, ukufa nelisho kumntu ngamnye, usindiso nentshabalalo. Usiyekela kuthi ke isigqibo. Ukuba inkosi ithethile entliziyweni yakho, nokuba ungubani, wena mphefumlo othandekayo, kuthathe njengokubalulekileyo, kwamkele. Kukuthetha kaThixo namhla. Ukuba nithe naliva ilizwi lakhe, sani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu. Namhla uyanibisa, namhla uyakuza. Njengoba zonke iintloko zithotyiwe, amehlo evaliwe, onke zonke iintliziyo zivuliwe, kwashiyeka sisemthandazweni othuleyo noThixo. Thanda ukubuza uba ukhona umntu othanda uphakamisa isandla njengomqondiso. Ndiyakubulela. Ngaba ukhona omnye? Thixo uyabiza. Ndiyakubulela. Ukhona omnye? Nkosi. Thixo uyabiza. Thixo ubiza wena, hayi ibandla. Thixo ubiza wena, ekubizela kuye. Usindiso luxhomekeke kumsindisi. Ibandla lidinga intlawulelo ngoba umhlanguli uyakubiza ethetha nawe. Ndikuhlangulile, ndikubizile ngegama lakho, wena ungowam. Ukuba uyalivo olubizo, phakamisa isandla sakho njengomqondiso. Enkosi. Thixo asikele bonke. Bawethu osemazulwini, siza phambi kobuso bakho sinentliziyo ezivuyayo. Thixo othembekileyo, iselixesha lenceba. Usabiza, o Nkosi. Usiyekele kumntu ngamnye isigqibo. Unoyolo lo wenza isigqibo esilungileyo. Thixo othembekileyo, siyakubulela ngako konke abo ubabizileyo abathe beza kuwe. Nkosi ethembekileyo, sihlangene nje abantu bakho egameni lakho phambi kobuso bakho, kwaye siyakucela uba usisenzele inceba kuba sive, sikholwe, senze onke amazwi omnqophiso. Oh Nkosi, sifuna ukubona ingqinelwa kuthi ngathi. Ndiyakubulela ngabo bonke abacelayo. Bintsikelo zakho zihlale phezu kwethu sonke ngobabalo, egameni likaYesu. Amen.